na na na. The chain does rain mass then ten.
Nikamulila kaisa beza mai, nikaya kusa kani nyuzi la swa mai, adani tana.